kan melka gachedo sibadi chiratae albiga kuso chitboda chailka kuso qasbaya albiga kuso chitboda chailka kuso qasbaya kan melka gachedo sibadi chita tayo qalbiga kuso chitboda chailka kuso qasbaya albiga kuso chitboda chailka kuso qasbaya
hada ahan ku jalee wayo 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 layo way way jirirone jirirone
gaga darelle waxaa hajawi sameya
jirkayga kula shaqeya jawaabtaadii muhiima duugada gali deeqdo waxaa siday jaaniskayga
haddii kuwada tikaro bulu tajjidaneysa
Maru walba
Hati takwada chikaro bolo tajjida naysa
Iyar kuma kala jarmane maru walba yaga jira
Maru walba Hati takwada chikaro bolo tajjida naysa
Iyar kuma kala jarmane maru walba yaga jira
Maru walba